gobolka Garissa County mudane Cali Bunow qoronaya walaac ka muujiyay arrimaha amni darrida guud ahaan ka jiro countiga Garissa oo sheegay in horumar fara badan oo doonaya in qaybo badan oo ka tirsan countigani aan si sax ah loo fulin karin hadii aan laga hortagin qulqulootooyinka ka dhacay qaybo ka tirsan countigani Garissa
wixii dhulkeeda dib u keenay horumarkeen loo istaagi karo annagana kamid aanahay waxa macquul miya ma noqon karto waa inaan u tashanaa
mudane qorona iyo waxa uu sheegay in 60kiisay la soo dhaafay hoos u dhac fara badan uu ka jiray dhanka biyaha caafimaadka iyo adeegyada kale ee bulshada dawladdiisuna iminka ay maagantay in wax badan ay ka qabato adeegyadaasi asagoo sheegay in haro waaweyn laga qodi doono deegaanka madoogaashe balanbala iyo weliba imasalaani oo ku sheegay in malaayiin lacag ay ku kicayso
kala galay oo dawladda national ka helay in biyo xireen weyn sangaynu laga sameeyay oo dowladda ay aqbashay oo 5 bilyan oo shilin ah oo marka dhowr beera aan ku jirin oo xoolaha iyo dadka oon biyahooda loogu talagalo xaggareynta hore hadii loo baxo ruuq oo marto ilaa ilkambere gaarto xagga dhulkan faafi galma gaala ilaa buuragolol deeka harga ayada biyaha ay gaaraan xagga dambana fibe aan soo gelino ilaa ijaara biyaha ay soo gaaraan baan ku tala jirnaa insha allah khaas ahaan meesha iyada sangaynu ruuqo ijaara galma gaala
qorano oo socdaal shaqo ku mareeyay qaybo ka tirsan degmada masalaani ijaara iyo faafi ayaa sheegay in la iloobo qabqabsigii siyaasadda laga soo tagay wuxuuna sheegay in dadka ku dhaqan gobolkani xilligan oo keliya looga baahan yahay inay iska kaashadaan horumarka iyo sugidda amniga ee gobolkani maxamed faarax shire v o a garissa